Exclusive from ZambianMelodies.com.
Winnie Beats go crazy.
I know not jungle. Yo, boy, yo, Maps. Let's get them.
No le fire o que se daba no vete tiene con mecha. Así ya maca le va para. No le fire o que se no lo cuando vete tiene con mecha. Teti, teti. No le fire.
If you want it on us, paka ukote. Tawa kanseshe nolo miala ushombe. Ofo nchudilo wishing anga fia ni fiobe. You don't know my story, si wenze komo struggle. Teka chidilo kamfeda didi mukwando. Sunga nitipe, feva ibwe na dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family made jinchito vonse super. Nidi api simi make ya ringa pa maruma. Nina badwi la kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chuda mu future. Nga ufu na kwena kansi mbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fire ukeze na wanobe.
Teti ni kumwisha. Bashi ya makale mpala.
Ngole fire ukeze na lupa nobe.
Teti ni kumwisha. Teti, teti.
Ngole fire.
Ukaekunganga.
Mukawe.
Ukeze nifimanga. Love.
Kaya
shampanga.
Mchele e umfo kufina ndaba tefya na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike pano. Wimbone fi ah. Uimisha mchele e umfo kufina ndaba tefya na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike pano.
Mbelele.
Ama lenja mbaku mbari.
Mbelele.
Ama chila nshaka winde
mo.
Ama chila ngala chula fene. Ama lenja mbaku mbari.
Na my family member. No weapon formed against me. Back to the sender. Ka dream yako ngodi wono nkala fedia. Jenga peni na pepa za kucha alekta. China tulika kutala sunga kwa nisomenda. Ngati suma sekela mo sensa denja. Pakungusha kato mkai paedesa. Nina jarisika kutala unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. Focusing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mucha e condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumamvera chintinya. Chila bushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole fire.
Ukae kunganga.
Mukawe.
Ukese nifimanga. Love.
Ukaya
shampanga.
Ngole fire.
Ukae kunganga.
Mukawe.
Ukese nifimanga. Love.
Ukaya
shampanga.
Yaka ustaz. Yo some logistics. Mche mwa. Nikazanda. Kupara CB. Wise man. Shady young. Standard man I see.
Yeah.
Sweet people. Sparks mining. Niko chiku mkonga. Chauta one. Mr. Marcus Paso Wiz. Uncle Rich Rich. Koshaz. Mosfite Pachirundu. Edo. Rekasho.
Tiptronic. Tronic. Tronic.